Yep, yep. Alpha.
I want you in my heart, Jackie Mwingine, only you Jesus. Kila place napokwenda nataka kila mse ajue niko na wewe. You're everything, nikiwa na wewe siko si anything. Peace, love, unity, mama pia wazazi ni blessing. Nafurahia nasaka uso wako, I will keep coming for only utanisoli tulie.
I must confess, sijakuwa off late in my best behavior. This is a kiss that don't add value. No mana sina peace, heaviness in my heart. I will keep coming, hold you tani show ni tulie.
Nitulize moyo, mambo za dunia zinataka kuniteka, take over my life. Nisibaki niko taken by works of Satan, nisitaki. Temptation ni kama kawa, lakini power of loving Christ ni everlasting. The first thing, the last thing on my mind, nataka always ikuwe ni you every time.
Nitulize moyo.